Ricchezze ribore a nera voce. Ricamai a nera voce.
Chandi mwevaliko mukavako. In all situation you remain the same to me. Melo nalufisha vate mwikwa vandi mwankoseleshe mwampela nesuvilo. In all situation you remain the same. In all situation, you remain the same to me. Oh, oh, oh.
You never slumber, Shama. You remain the same to me. If you're mwali my love, Daddy. If you're mwali nalelo, Yahweh. You never fail, Yahweh. You remain the same to me. We walenge pofu ya mwana, Dada. Shiloye, you remain the same to us, Jehovah. You remain the same to me. We baluke shefula pabalwani bandi. We bali shotuni tushirimano kusepa. We balusuringi, we balusuringi. You remain the same to me. Hallelujah. Kankwembile. Kutatakule we mukulu ichalo chonse chilambire shina ryobe ni wewe wakula yawe yawe
iwe yawe
Yeah.
ya kuchitikila iwe ni fimona ngachafina mutulile ngachalema umushile uloleje palupanda yeah. Uyu Yesu na vimu kuma fionzo lepitamo
olesha olesha palupanda
yeah. Inua
inua inua macho yako
tazama
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 tazama kwa msalaba
yeah. Inuna menso yo yako.